baby come, come baby come, come baby, come baby, come baby come, come baby come, come baby come, come baby, come baby, come on your own way. Oh, my wife, welcome for the session. Gonna muse me now, welcome baby again. Oh, my wife, ni fiche tu kwapa, unirishe minofu. Unirudishe utoto. Sijawahi kupigana kisa mapenzi, ila kwa huyo atashona mtu nyuzi. Bora mi uniuzi kuriko huyu lazizi. Ukimletea makuzi nitaua. Yama niko tabani, niko tabali mweze. Wanangu niko mabani, niko mabani mwane. Mizimu ya babu inilinde, wasinipo kwenye mana mi mnyonge. Itafusi gani nyumba ni mjenge. Tapiga magoti baby chone chone, chone chone baby asiende. Nitamkoreza ili anipende. Harua harua baby tende tende. Nitampa batamini rema kane. Nasikia utamu, nasikia raha. Nasikia utamu, nasikia raha. Unavyo nipa mapenzu kinecha nitadata hivyo. Nadhani nitakatara. Wedato meniteka moe. Akiri yote ipo kwa moe. Na unajua misi wezi kusurvive bila wewe mpenzi. Meni kamata. Kuishi sitaweza aslay. Bila uwepo wako. Kwa lumeni shika.
Menteke ya umenteke.
Baby bala mistaki.
Menteke ya umenteke.
Umeniweza. Mwana unajua kiunoku kikoroga. Ma baby oh, unanipa uwoga. Unavyo penda uwa, unavyo penda na boga. I need you, I need you. Staki kupoteza utamu uu. I know you love me, I love you too. Yani tufetuzi kwa wote. Unavyo nipa mapenzu kinyacha nitadata hivi. Nadhani nitakata. Wedato meniteka moe. Akiri yote ipo kwako. Na unajua misi wezi kusurvive bila wewe mpenzi. Meni kamata. Kuishi sitaweza aslay. Bila uwepo wako. Kwa lumeni shika.
Mende Kenya, mende.
Baby bala mistaki.
Mende.